baby. Zombie escuta yo me. Hey.
Yo yo.
Body. Hello. Zombie está. Mi mwenyewe mega superstar. So tasema ni mtu unananako. We're catching vibe not feelings wenzako. Unananako. Hater, shut up. Surabaya toka. Tumbo na hujala we. Na kama una bad energy stay far away. Toka na pigo za koza kifala we.
Wenda
shika shikoko, wenda sukuma shika shikoko. Paki uko uko, wenda sukuma paki uko uko.
Wenda
ama ma look a star. Adi baby akwena nishanga. Boy adi a hater. Shut up, Surabaya